Wasiirka Wasaaradda Beeraha Dowladda Jubbaland uu weheliyay Wasiir Dowladaha Wasaaradda Beeraha Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa kismaayay ka daafuray mashruuc RLRB. Ugu horreyn, Wasiirka Wasaaradda Beeraha Dowladda Jubbaland Mudane Geele Maxamed ayaa sharaxay muhiimadda mashruucan uu leeyahay beeraleyda Jubbaland.
Waxay rabaan dadkanagu, waxay rabaan inay wax la soo baxaan bay rabaan. Dadkanaga yaanba iyo abuur ma rabaan. Dadkanaga waxay ogaadeen inaan barya baahi looga baxayn. Waxay ogaadeen inaad muruqaaga maasho inay maslaxadda guud ku jirto. Dowlad ahaan iyo dad ahaan waxaan aaminsannahay mashruucaas ebed inaan ka faa'iidaysan doonno, shacabka loogu faa'iideyn doono, oo aan rabo inaan hormarsado oon kandar directorka ugu baaqo. Dadkanagu waxay rabaan inay tabcadaan, dadkanagu waxay rabaan qalabka ay dhulka ku tabcan lahaayeen sida cagafyada, kanaalada dib loo sameeyo, maxaa la yidhaahdaa, in lagu dhaqaaleeyo inay wax la soo baxaan.
Ugu dambeyn, wasiir dowlaha wasaaradda beeraha dowladda federaalka Soomaaliya oo daafuray mashruucan ayaa isaguna dhankiisa si faahfaahsan uga bixiyay muhiimadda mashruucan uu leeyahay beeraleyda Soomaaliyeed.
Mashruucan daraato waxaan joognay iyo tii ka horreysay baydhabo mashruucana laga daafuray, maantana waa kismaayo daafurka mashruucan la yidhaahdo Rural Livelihood Resilient Program. Ifad baa wada ifad iyada idin sharxi doonta. International Fund for Agricultural Development baa la dhahaa mashruucu wuxuu yahay. Cross-cutting wasaaradaha sida xanaanada iyo beeraha adduunka inta badan waa isku mid, livestock and animal husbandry iyo crop, laakiin innaga maadaama uu khayraadkeenu badan yahay uu kala duwan yahay, waqti badan kama qaadayo si prestation lagu sameeyo shirku official waa idiin furan yahay.